warbaahinta kenya iyo hoggaamiyaasha muslimiinta ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadal uu dhowaan jeediyey wasiirka difaaca kenya aadan barre ducaale oo ku saabsanaa xijaabka. Warbixintan waxaa nairobi nooga soo dirtay maryan maxamuud barre.
wasiirka oo ka hadlayay meel tartan qur-aan lagu daahfurayay ayaa si weyn u difaacay xirashada xijaabka sida lagama maarmaan uu ugu yahay haweenka muslimiinta ee dalka kenya, isagoo hadalkiisa sii raaciyay in ciddii ay dhibayso ama gabadhii ay dhibayso inay xijaabato ay markaasi malaha tahay in waddankan ay meel kale ka raadsato ay ka aado, sida uu hadalka u dhigay.
gabdhaha anaga xijaab xiranayn hadal ma tirdamo kuwa xiranin oo muslimiintana ha i maqlaan dan xijaab xiranaynin oo isqaawin rabto wadamo kala raadsaaligana wadamo kala raadsa.
dadka baraha bulshada isticmaalay aan muslimka ahayn ayaa dhankooda siyaabo kala duwan u fasiray hadalka wasiirka, oo ay ku tilmaameen inuu u muuqday mid afka dowladda ku hadlayo loona baahan yahay inuu ka laabto, isagoo wasiir ahna aanay ahaynin arrimo noocaasa ka hadlo, si gaarana in uu u duur fulayo gabdhuhu inay ku xijaabtaan si qasaba ama waddanka ay isaga tagaan. laakiin aadan barre ayaa bartiisa facebook soo dhigay hadal u muuqday mid uu uga jawaabayo guuxa dadweynaha isaga oo sheegay in aanu raaligelin ka bixinayn hadalka uu yiri oo ahaa mid uu gabdha muslimiinta kula hadlayay ama bulshada muslimiinta ee waddanka uu ula jeeday. golaha sare ee muslimiinta dalka ee subkeen loo soo gaabiyo ayaa geestooda difaacay wasiirka gaashaandhigga. Maryan Maxamuud Barre, VOA.